Weba ome bafishiri kiti Door rap.
My name is Torap, Torap from Thousand Hills Country.
Kafana Gandalama
Premium, yeah. Zetsnares.com.
Ya Franky kwa Mungu Panona chongo.
Sometimes ni makuona simple, but anyway you can never stay single. Nikapuza uzi nikululu kila mami with me to Zakadita. Iwe munge wamele ni marota. Iwe usiana na vena. Stay with me baby uzakaende. Iwe munge.
Right sound, bachilanga mulilo paka kwema pound. Every time ukanifuna be around, paka na 6 feet, paka shike underground. My memories yata panga yali awesome. I feel good every time you call me handsome. Nasindiwe baby ni shindan. I call you ba nakateka muli chifani.
Baby uzakaende. Ndiwe munge.
I'm not afraid.